Vita D Music, Vita D Music, Vitamin Unique, Vitamin Unique.
Bombay, let me land the kaba kaba kangera, koba koba, koba koba, ku.
In music on the beat.
Uku kwetu tuna upendo, tua wapenda watu wote. Kila siku ni kama party, tua enjoy maisha yetu. Maisha mafupi hatuna mpango wake, yetu ya leo ya kesho ni ya Mola. Kwa umoja, kila moja ana nguvu tukiwa pamoja. Chochote tutapata, hakuna matata. Twende nyumbani.
Wapenda watu wote. Kila siku ni kama party, twa enjoy maisha yetu.
Hey, 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 hey,
hey, hey, hey, hey, hey,
Dreamland Music, Dreamland Music.